extreme music.
Nobody's on this one, this one, the did. Si lazima tubadilishane, ndo uitwe mtoto wa mjini. Siku moja moja bure tupeane kikubwa tu makini. Kama upo tayari basi tuveshe mpaka wa manane wa manane. Kuondoka mapema nimegairi ili tujuane, tujuane. Well simseme, well simseme, well simseme. Ukiamua ni tunuku kitumbua tunile ila tu simseme. Well simseme, well simseme, well simseme. Ukiamua kunionga pesa zako we nionge ila tu simseme. Ulijuaje na kiu na uchu na isi umeletwa we, na mwambie boda boda lo kuleta na kesho kulete tena. Unanikea na bili unalipa na isi na oda we, hauna muda ngoja ngoja na nauli ushaweka kwa mkoba. Mademu mpo wengi ila wachache mna moyo, wakumtunu kumeni utamu bila bombado. Na mameni mpo wengi ila wachache mna moyo, kumtunu kudemu pesa bila bomba show. Well simseme, well simseme, well simseme. Ukiamua ni tunu kukitumbua tunile ila tu simseme. Well simseme, well simseme, well simseme. Ukiamua kunionga pesa zako we nionge ila tu simseme. Napenda sana stolo we, na kwanini we ngumu kama ipo nipe nigide. Na sina ubishi kama show na simamia we, sijala ndumu ni akili zangu mwenyewe. Mademu mpo wengi ila wachache mna moyo, wakumtunu kumeni utamu bila bombado. Na mameni mpo wengi ila wachache mna moyo, kumtunu kudemu pesa bila bomba show. Well simseme, well simseme, well simseme. Ukiamua ni tunu kukitumbua tunile ila tu simseme. Well simseme, well simseme, well simseme. Ukiamua kunionga pesa zako we nionge ila tu simseme.
On this one.